Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Dacosta Nyabyenda ni umuhanzi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, umaze igihe akora umuziki gakondo. By'umwihariko ni umutwe udatinya kubivuga, akunze no gukangurira abandi batwa gutinyuka bakajya babivuga bemye, kuko asanga byatuma umubare w'abatwa bazwi umenyekana aho guhora bitwa banyamukeke. Nyabyenda yamenyekanye cyane mu mbyino zo guhamiriza cyane mu itorero Urukerereza, dore ko yaryinjiyemo akiri muto, nyuma yakomereje mu itorero Indahemuka. Muri Canada aho atuye yakomeje kubyina, ariko noneho atangiza na gahunda yo kwigisha abana ndetse n'abanyamahanga kubyina. Dacosta Nyabyenda niwe mutumirwa wacu mu kanya turaba turi kumwe.
Nyabyenda barimba mu nkera igitaramo ntarimo kiswa n'agahinda, imbaraga z'abahungu mpora n'inkubito n'inkubi dini wasize na kubanza batari umutwe bagahunga ati nkera yabeze kumva icyo ni ikigoti, icyo ni ikigoti, yewe ikigoti, ikigoti we nkera yabagihinga we n'abatagihinga we n'ishema y'urwanda we.
Iyo ni indirimbo ikigote y'umuhanzi Dacosta Nyabyenda. Dacosta Nyabyenda ubu abarizwa mu mujyi wa Ottawa mu ntara ya Ontario, aho ni mu gihugu cya Canada. Nyabyenda turi kumwe kuri telefoni, wiriwe neza, waramutse neza aho ngaho mu gihugu cya Canada.
Muraho Edi.
Amakuru ni meza cyane. Mwebwe mumeze mute? Imbeho muri Canada yaba yagabanutse?
Imbeho yagabanutseho. Ariko yari maze iminsi tumereye nabi.
Iyo ni indirimbo yawe ikigote, imwe mu ndirimbo nyinshi umaze gusohora. Usibye kuririmba, urahamiriza, ucuranga ibikoresho byinshi cyane. Nyabyenda Dacosta ni muntu ki?
Nyabyenda Dacosta, murakoze cyane ku abanza gushimira Ijwi rya Amerika rimpaye uyu mwanya kuganira ndetse n'abatwumva n'abanyumva. Nyabyenda ndi Nyabyenda Donati Dacosta ni iby'ubuhanzi, hanyuma ndi umuntu wavukiye mu ntara y'Amajyepfo Nyanza, murukari niho narerewe
warerewe ibwami
narerewe ibwami
urakomeye
niho narerewe niho navanye umuco gakondo niho na amashuri yanjye niho nayigiye nize ibintu by'umuco gakondo by'umuco nyarwanda byose byose nta kintu utambaza ngo noye kutagusobanurira.
Twibutse abantu ko Nyabyenda nubwo wavukiye ubwami ariko uri umutwa.
Of course hari ikintu umuntu atashobora kwibagirwa.
Byagenze gute kugira ngo wisange aho ngaho?
No, ubuzima cyangwa se no kuvuga uti ukareba kure uzi yuko kera batwitaga abantu tutareba ku ijuru
kubera
ngo ntabwo tureba hejuru
kubera ubugufi se
kubera ubugufi ni bamwe bamwe niko batwitaga ariko burya baravuga ngo inda ibyara mweru na muhima aba hari bamwe bagomba barebye hejuru mu cyiciro cyanjye
nawe uri muri abo barebye hejuru
yewe ndi mu bantu barebye hejuru
usibye iryo zina gusa hari andi mazina menshi cyane mwagiye mwitwa
ubundi buriya izina umutwa ntabwo ari ubwoko izina umutwa ni umutware kuko bari abatware ibwami kuba twumva ntibumve yuko nshobora kuba nzanye ingengabitekerezo y'ubwoko no ni ukuvuga ngo umutwa ubundi yitwa umutware kuko yabaye umutware ibwami mu Rukari niko amateka ubundi abivuga buriya
Nyabyenda rero uvukira mu Rukari wavutse mu muryango w'abahanzi watubwira muri makeya umuryango wawe n'isano ufitanye n'ubuhanzi n'umuco nyarwanda
yes papa yabyinaga mu itorero ryitwa Ishyaka yari ry'umutwe wabaga mu Rukari
ubu ni bwana nambaje imana rusizana
hanyuma na mama nawe yarabyinaga bisanzwe ariko papa ni wowe wari ukomeye hanyuma nyuma yaho rero tuvutse niki papa aba ari we uduha kujya mu murongo wo kubyina nabyinnye mfite nk'imyaka kuva navangira ngo natangira kugenda nibwo natangiye kubyina
ibyo byose papa wawe yari mu itorero ry'igihugu yari umuntu ukomeye cyane mu bijyanye no kubyina agomba kuba yaratembereye ibihugu byinshi cyane
icyo gihe kuri izo ngoma ntabwo bagendaga ntabwo batemberaga iyo bagendaga bageraga nka za Uganda Congo ariko ntabwo barengaga nkatwe nk'uko twebwe twa mu gihe cyacu twagiye hirya no hino
urakuze rero ubaye umubyinnyi kabuhariwe winjiye mu itorero urukerereza byari ryari
natangiye mu rukerereza nageze mu muri 86
wari ufite imyaka ingahe icyo gihe
ndewe ndibuka yuko ngize imyaka icyo nibuka ni uko nari ntaragira imyaka yo gufata irangamuntu icyo gihe irangamuntu wagomba kuyifata ufite imyaka cumi
n'umunani cyangwa n'itandatu
n'itanu n'itandatu
uryinjiyemo rero
ariko ubwo mbere yo kwinjira mu itorero habanzaga icyo bita amarushanwa yo kuva muri sivire segiteri komine superefegiteri prefecture ukava muri prefecture ujya muri
mo rw'igihugu
ne urumva ni namashuri namashuri ne
namarushanwa
namarushanwa akomeye cyane ya ayo yose rena giye nyatsinda
ubugeze mu rukerereza
bageze mu rukerereza
ubwo icyo gihe rukerereza rwafatwaga nka niryo niryo rya ritorero rikomeye cyane mu gihugu
mu kinyereya niyo yari bare nationale ya niyo yari bare nationale y'igihugu iyo wayigeragamo rero wabaga aho ngaho ugeze mu rwego nk'uko umuntu yavuga uti ndize ngeze kuri ndangije
na uraminuje ugeze muri doktora
mvuye muri universite ndashaka kumenya PhD ndashaka kujya muri neno aho ngaho rero ugeze mu twageragamo ubwo habaga ibindi noneho byo kwiga bindi kugira kugire PhD
ibyo ni nk'ibi
kumenya kubyina kubyina ntuza imbyino z'igihugu hose iprefitire zose intara zose ukamenya kubyina ibyinimba ukamenya kubyina ibyo ku nkombo ukamenya kubyina ibya ku kibuye ukamenya kubyina ibya uko wasaga nkaho byabaga bite nyine ni doktora byabaga biteye ubwoba ukamenya gucura kubyira kuvuza ingoma ukamenya gucurangisha inanga ukamenya gucurangisha umuturi icembe ibyo byose wagombaga kubica mu uko byagenda kose
hanyuma se iyo utagira ababyeyi nabo bari babirimo kugira ngo baguhatire kubyiga wumva wari kugera ku rugero wagezeho
no ababyeyi baramfashije cyane bandimo inkunga nyinshi nyinshi ikomeye rimwe na rimwe byari bikomeye kubera yuko nari nkiri n'umwana rimwe batwigaga badukubita icyo gihe rimwe bakadukubita ukavuga uti mbivuyemo ariko wagera mu rugo umubyeyi akakubwira ati no ariko na papa nuko yabaga mu batoza banjye
hari abashobora kuvuga ngo yarakuberaga
oya ntabwo yambiraga kuko nagize abatoza benshi cyane bagiye batandukanye
kandi icyo twakwibutsa abumva radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya nuko Nyabyenda Da Costa tuguhojeje ko mu minsi ishize wabuze umubyeyi wawe mama wawe ukomeza wihangana
Ijwi rya Amerika murakoze cyane kandi n'abavandimwe n'abatwumva nta kundi sinabashije kumuhamba sinabashije kumutabara kumutabaza ariko abaturage baramutabaye uwo muco ndifuriza abanyarwanda ko bakomeza barakoze ababikoze
urakoze cyane Nyabyenda turaganira guma kuri telefone reka duhe n'umwanya bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bagire icyo bakubaza kuri telefone mfite Vincent wiriwe neza
wiriwe neza Tomate Kamerina
ni Edi Rwema
Edi Rwema
uri hehe
ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo
ikibazo cyawe
ndamukireza umutumire n'ibyo koko kandi turamwishimiye nagira ngo mubaze ese ko numva yagize amahirwe cyane agashobora kwiga no mu bo bavukana bose uko bavukana baba bayagize amahirwe nk'ayo bakiga ikindi mumbarize ese yaba yaratangije ibihe bikorwa kugira ngo ateze imbere abo abandi basigaye twebwe tubita abasangwa butaka cyangwa se abashigaje inyuma n'amateka iwacu hariya ku ivuko mu ntara y'amajyepfo niko tubita yaba ageze ku ruhe rwego rwo guteza imbere abandi baba barasigaje inyuma n'amateka nyine amateka asize inyuma ko leta igenda igerageza kubazamura bakiga ariko cyane cyane mu byaro iwacu aho tuvuka n'ubundi ntabwo biga neza ugiye ugereranyije nari ndimo ndamubaza rero nimba arurwego runaka agezeho asubwire nk'abantu yabamaze guteza imbere bakaba bamaze kurangiza amashuri yisumbuye yemwe na kaminuza cyangwa se ku bikorwa nk'ibyo kuba bakwiteza imbere. Ikindi kibazo namubaza, ese aho ngaba muri Canada dukurikiza imigenzo y'ibihugu runaka, hari abandi bantu abona baba bameze nk'abashinganye inyuma n'amateka? Icyo ni ikibazo.
Urakoze cyane Vensa. Ikigali mu Rwanda, byinshi mu bibazo akubajije Nyabyenda, nari mfite gahunda yo kubaza uko ikiganiro gikomeza, ariko gerageza usubize Vensa uri Kigali mu Rwanda.
Yes, Vensa, urakoze cyane ku bibazo mbajije, gerageze mbisubizeho. Kandi ndashimiye y'ukuri no mu ntara y'iwacu, ku reka wenda mbere kucyo uvuga uti waba hari icyo wakoze cyo guteza imbere na nabo n'ab'iwacu n'iki n'iki. Yes, barahari bamaze kurangiza za kamwe, bamaze kurangiza university kaminuza i Butare, barahari na imibare irahari na senateri ubahagarariye muri guverinoma y'u Rwanda imibare yayitanga. Turavugana byose birahari, iyo gahunda rwose iriho. Kandi twize yuko ndizera yuko izakomeza kugira ngo bakomeze
batere imbere.
Imbere.
Ariko yaravuze ngo ikigaragara nuko nawe aho atuye akibona benshi badashishikariye kujya kwiga bibereye mu rugo. Abo wababwira iki niba bakumva aka kanya?
Aho ngaho ni hahandi, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akangurira abayobozi ati nimugende mu byaro mukangurira abaturage kujya kwiga, mukangurira abaturage kuko imyumvire yo kugira ngo batere imbere. Ibyo ngibyo ni ubuyobozi bwo hasi bugomba kubikora. Ntabwo ari cyo uzava muri Canada ngo ngiye gukangurira umwana w'umuturage w'umutwa uri hasi aho ngaho ngo najye kwiga. Yewe nshobora kumwohereza imfashanyo y'amata, imfashanyo y'icyo kurya, imfashanyo y'iki, ariko ubuyobozi bwo hasi nibwo bugomba gukangurira abo bantu, kandi by'umwihariko bakabishyiraho imbaraga. Nicyo nkangurira ubuyobozi bwo hasi cyane.
Hanyuma yarakubaje aho muri Canada hari abantu ubona mushobora kuba mufitanye isano cyangwa se amateka?
Yes. Abasangwa butaka Canada ni nabo bene igihugu nyina bazereka n'abasangwa butaka, nkuko n'abasangwa butaka bo mu Rwanda nabo ari bene igihugu. N'ahangaha baruzuye
n'abatwara
mu mateka ya Canada biranditswe birahari yuko ari bo bene igihugu, kandi bagerageza nabo kubafata kubera kuri ibyo bihugu byateye imbere, bagerageza kubafata mu neza cyane ngo kurusha iwacu.
Nyabyenda, ariko nanjye urabizi ko muri Canada aho ngaho nahabaye, abo bantu nk'uko amazina bahabatwa tuvuge nko mu Rwanda, naho ngaho arahari ni abantu basigajwe inyuma n'amateka. Iyo urebye imibereho yabo ni imibereho iteye ubwoba, nubwo muri iki gihe leta iriho ya Canada igerageza kubasaba imbabazi ku mabi yabakorewe no kugerageza kubateza imbere.
Yes, urabona na abantu nabo bakandamijwe n'amateka y'igihugu, babirirwa babasaba imbabazi. Ariko usanga nabo batabayeho neza. Aho bikaba ikibazo cy'uko abantu abashubijwe inyuma n'amateka bagenda bahura mu gihugu cyari cyo cyose bagenda bahura n'ibyo bibazo ahubwo kuki icyo kibazo kikiriho kwisi.
Nyabyenda guma kuri telefone, reka dufate na Michelle wiriwe neza.
Wiriwe edirwema urakomeye.
Nda uri hehe?
Ndi ikamunyano mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyawe?
Ntagira ngo ndanamushuhuje kandi ariko ndamubajije nti numvise asa nk'uhamagarira abashigajwe inyuma y'amateka ngo gukomeza kwitwa abatwa. Sinzi impamvu atanze ahari, ntabwo nayikurikiye neza, ariko ndagira ngo mubaze aheruka mu Rwanda ryari. Kubera ko hano mu Rwanda ibyo yo kuvuga ngo abatwa abanaba byagiye nka mutumu wa kinyoni.
Ibyo yabivuze, twumvikane, yavuze ngo ntago agambiriye kwitwa ko arimo guhembera amacakubiri ashingiye ku moko n'ukuntu abantu bitwa, ariko we ntago nanone ahisha ko ari umutwa.
Kushyira imbere ngo ndi umutwa agere numva
ntago ari ukubishyira imbere, ntago ari ukubushyira imbere, aremera ko ari umunyarwanda ariko nanone ntabwo ahakana ko yavutse ari umutwa. Yes,
akora kandi horere ekane muza kandi kabazo ka kabiri. Yes, aho muri Canada aho yi aho ari mbega areberera ahatwa bobi wabo inyanza gusa cyangwa se afite igitekerezo cyo kuba yarambura amaso n'abandi bari mu gihugu hose. Murakoze cyane.
Urakoze Nyabyenda.
Koze uno wacu mu ntara y'iwacu aunga unajaga macha cyane jewe ku kibazo warubajije rwose ntabwo nkuko akushubije Rwema ntabwo ndi kugambirira cyo bita nakukare nasobanuye ngo nubundi kera ntabwo umutwa ari ubwoko yari umutware hanyuma babihindura ubwoko ntabwo ndi kuvuga ngo bigaruke ngo umutwa oya nkuko Rwema abigusobanurire. Yewe ndagira ngo ubwire yuko ndareberera ni nko ku isi yose ahubwo abasanzwe bitaka bo ku isi yose ku buryo bashobora kwiteza imbere, ahubwo mfite na vision bishobotse nko muri 50-50 kuki bakomeza kwitwa abashigajwe inyuma n'amateka wayi batabitavaho bakaba nk'abandi. Ariko icyo gihe ni imbaraga nyinshi z'amareta y'isi yose bagomba guhaguruka kugira ngo abo bantu bave muri iryo curaburindi rihora ribasubiza inyuma n'amateka.
Nyabyenda, reka twikomereze tuganira ku bijyanye n'ubuhanzi, impano zitandukanye ufite. Warutubwiye igihe wageraga mu rukerereza hanyuma uza no gukomeza ujya mu itorero Indahemuka.
Yes, nageze mu rukerereza, rukerereza ndukunda ndukinamo kugeza muri za 1991 twagiye mu Bufaransa tuzenguruka Bufaransa bwose tugera no mu Bubiligi tuhamara hafi mezi abiri tuyobowe na nyakubahwa Zanahurikiye Inka Jean Baptiste niwe wari direkiteri w'urukerereza w'urukari i Nyanza. Turagaruka tugaruka mu gihugu turakomeza, hanyuma twagombaga no kongera kuzenguruka, ariko akenshi nazengurutse ari uko ari uko ngeze nyuma y'intambara.
Nyuma ya jenoside nibwo winjiye mu itorero Indahemuka?
Yes.
Wari mazemo igihe kingana iki?
Nyuma ya jenoside ninjiye mu Ndahemuka mbatoza batoza ibyo mu Rwanda nabo bari bafite ibyo bavanye hirya no hino kuko bari ni itorero ryari rifite bavuye muri Zaire bavuye muri Burundi bavuye i Bugande so bafite nabo ibyo bafite nanjye mbaha rero ibyo byo mu Rwanda so turabihuza nibwo indahemuka zahise zigira powers yindi mu buryo bw'umuco.
Bihumbi 2005 uba uvuye muri Afurika uje ku mugabane wa Amerika ya ruguru.
Bibiri na kane nibwo na twagiye muri Amerika na Jean Paul Saputu tugiye kwerekana igikombe cya Kura Award yari yabonye.
Hanyuma
turakomeza muri Amerika nyuma yaho nibwo naje kujya muri Canada.
Muri Canada se ubuzima nk'umuntu mushya utamenyereye urugero imbeho, utamenyereye umuco, utamenyereye indimi zivugwaho, byari bimeze gute?
Byarangoye cyane urumva ntabwo twigeze twiga amashuri mu gihugu cyacu kubera amateka nyine nka rya zina ryacu. Ariko kubera yuko papa wanjye yari yatumye tureba hejuru tukareba kure babyita kwiyaranja. Baravuga ngo umwana uvuka uturuka igitarama na Butare ngo avukana ngahe
atandatu yisumbuye
ubungubu yabaye na menshi. Nacyo ubwayo rero navukanye ariko byabanje kungora kamema
wideburuya utazi ururimi byabaga bimeze bite.
Icyiza cy'ibi bihugu baguha baba bafite abantu bagusobanurira kugira ngo urabizi nawe ukavugura mu rurimi rwawe hanyuma bakagusobanurira.
Ariko ibyo ngibyo babigufasha urimo kugerageza kwinjira mu buzima cyangwa se ushakisha ibyangombwa ibintu nk'ibyo, ariko rimwe na rimwe mu kazi ukenera urwo rurimi, ukenera kwandika muri urwo rurimi, wabigenza gute?
Ujya mu ishuri ukigera muri iki gihugu ujya mu ishuri ariko urumva byarangoye kubera yuko iwacu ntabwo nigaga, ntabwo nigeze niga jyewe. Narangije icyiza nuko narangije ntabwo narangije wa munani nagarukiye mu wa gatandatu hanyuma ibindi nkurikirana iby'ubuhanzi i Nyanza. Ariko nabashaga kwideburiya kwandika, nabasha kwideburiya gusoma hanyuma rero ndangije ngeze hano njya mu ishuri ry'Icyongereza, Igifaransa. So ntabwo nshobora kukivuga nk'aba hano ariko n'ubu ntabwo nakivuga nk'aba hano ariko ndakivuga kandi ndagisoma.
Ubu ngubu icyangombwa ni uko ushobora gutanga ubutumwa ku muntu akabwumva kandi nawe yaguha ubutumwa ukabwumva.
Nanjye nkabwumva, yes. Nicyo nanakangurira bene wacu yuko nk'ukuntu leta y'ubumwe bwacu ibakangurira guhaguruka kujya mu ishuri kugira ngo nabo bagire icyo bigezaho badategereje uza kibagezaho. Icyo nicyo nshaka, mbonye ubushobozi bwo kugira ngo mbakangurire icyo kintu, mbahagararire, mbigishe abo ngabo bakiri muri ibyo byaro batari bajya mu ishuri. Niki bagomba kumenya ishuri icyo ari cyo n'icyo rizamara, n'abo bazabyara kugira ngo batazongera kuza nabo bitwa abashujwe inyuma n'amateka naba bazahura basubizwa inyuma n'amateka kubera icyari.
Nyabyenda Da Costa, guma kuri telefoni, reka dufata abandi bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika. Thierry, wirwe neza.
Wirwe neza Edi.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ego mwanze mu ndamukiriza umutumire, ariko kandi nanjye ndatanguye ndamuhoza, numvise ko yabuze umubyeyi.
Yarakumva.
Ego Edi, muri kenshi muri bino bihugu by'iwacu bya Afurika hari abantu, umugwi w'abantu twakunze kubona ukumigwa, nibaze rero n'abatwa barimwo. Ariko rero jewe nifatiraho ndi Burundi, ukaraba abatwa uko babayeho, urabona ko bakira abantu bikumiriye, abantu koko batagisa badakunze kuba hamwe n'abandi, naho babaye baguma bahimuka, ugasanga twebwe iwacu ibyo bakora bakora ibintu kenshi byo kubumba inkono, ariko ugasanga amashuri ntibayijukiye. Nagomba rero mumbarize umutumire, yavuze yuko atagira kugira ngo akangurire bene wabo kwijukira kujya mu mashuri kugira ngo bagire icyo bimarira. Aravye kumbura amakuru aramushikiri yari avuye mu gihugu cy'iwabo akomoka mu Rwanda, aravye aho biteye uyu munsi abona abatwa bagenzi be uyu munsi bateye intambwe ishimishije, hanyuma akabazo ka kabiri abona nimba Leta y'u Rwanda yabitubwiye ko ibishyiramo kigora, abona kigoro Leta ishyiramo ko bagashemeye, hanyuma yatubwiye ko yigeze kandi ari nabyo akora noneho mwabivuze ibi by'ubuzima bw'ubuhanzi, yavuye ko abikoramo ibikorwa bitari bike. Nagomba ndamubaze akibitangura nawe yigeze yiyumvamo yuko ibikorwa bye bidashobora kwakirwa neza kubera ko ari mu bantu bamwe bakumiriwe mu buzima bwa kera, hanyuma hari ikintu toma
yego
hari ikintu nari ngiye kumubaza. Aravye abatwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda, naho koko nyirakinyishura sindabizi ko aza kuvuga yuko ubuzima babayemo bushemeye, aravye mu by'ukuri haracyari igikorwa cyo gukora. None hari umugambi afise, hari ikintu ategekaniriza bene wabo ashobora gukora, gushinga ishyirahamwe cyangwa ikindi dushobora gufasha bene wabo kugira ngo bashobore kuva mu ngorane barimo cyangwa kugira ngo bashobore gutera imbere.
Urakoze cyane Thierry. Mu mujyi wa Bujumbura, aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Reka dufate na Rurinda, wirwe neza.
Wirwe mwirwe.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda, nkaba nitwa Ruhu Rwinda.
Ruhu Rwinda, ikibazo cyawe?
Nambere nabanza nkasuza Nyabyenda kandi nkamushimira ko yabashije kutugezaho ikiganiro cye. Noneho nkaba namubaza kuba mu Rwanda bavuga ngo abatwa ni abasigajwe inyuma n'amateka, yaba bimubangamiye cyane ku buryo yumva wenda atacyifuza ko bitwako. Nanone ngo njyamubaza ahari muri Canada abona imbyino gakondo z'u Rwanda bazakira gute.
Urakoze cyane Ruhu Rwinda. Nyabyenda, duhere ku bibazo bya Thierry i Bujumbura mu Burundi. Ikibazo cya mbere yahereyeho nuko ngo iyo abonye abatwa mu Burundi asanga bikumiriye cyangwa se biheza cyane, ngo ese niko bimeze mu Rwanda?
Biratandukanye mu Rwanda. Mu Rwanda umwe bafite programu yo kugira ngo bose babe nk'abandi, bajye mu mashuri nk'abandi bagire. I Burundi haracyarimo ikindi kibazo.
Ikindi yavuze ngo ese ubona intambwe bamaze gutera mu Rwanda ishimishije ku buryo nawe byagushimisha?
Ntabwo yari yashimishwa. Ntabwo iyo ushaka gutera imbere uba ushaka no kongera kuyo n'ibindi, ariko uko umwe ubungubu mu Rwanda bahagaze birimo gushimisha, ariko ntabwo byari byagera kuri ya revo nshaka yuko nko muri vision 50-50 bashobora kuba batakitwa iryo zina ntabwo ngiye ndimo ndi kukibazerega kukibahura bazahura n'abana babo bavutse bari kuri iryo zina no bagomba kwiha igihe nkuko mubona igihugu cyacu kiha vision 2020 mukaba mubona uko kiyiki gisa
hanyuma ikindi yarakubajije ngo wa kuba uri umutwa byabyarigeze bikugiraho ingaruka mu mirimo yawe y'ubuhanzi
cyane ibyo rwose ni ibintu bibi ibyo ni ibintu bibi byambayeho byabindi byacu by'abanyarwanda amwe ngo ari kuriya n'uriya n'umutwa uriya n'uriya n'umutwa uriya ibintu biri aho ngaho bidafite n'agaciro so cyane cyane bamwe bahunze kera batazi aho u Rwanda ubu ngubu rugeze yuko nta bwoko ntaki ugasanga bo baracyari inyuma baracyari muri ibyo bintu so ibyo byose ngenda mpura n'iyo mitego na n'ubumura nabyo
hanyuma ikindi yavuze ngira ngo ni ruhu rw'inda wakubaje niba umuco nyarwanda warawukomeje aho mu gihugu cya Canada n'uburyo wakirwa mu banyakanada
yes nawukomeje cyane ruhu rw'inda yaba ngira ngo wazamumera YouTube yanjye umuco nyarwanda mfite njya mu mafestivali urakunzwe cyane kandi ni n'uwa mbere nta n'umuziki nyarwanda nta n'umuziki wundi nka gakondo yacu kubyina guhamiriza kuririmba kuzinanga nta kintu gikundwa k'abazungu hano muri aya mahanga
ikindi watangije na gahunda yo kujya wigisha abana b'abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga kubyina n'ibindi bijyanye n'umuco nyarwanda ubikora ute
yes njya muri community za hano ndibaza yuko ari kumva community sinzi ko umuntu yabisobanura mu kinyarwanda
ni mu miryango y'abantu batuye
mu miryango y'abantu y'abaturage n'iki ukajya ku buyobozi kubwira yuko ufite talenti ufite ubumenyi ubuhanga ubu n'ubu uturuka aha ngaha ukora iki ngiki bakabibona bakabisesengura bakaguha iyo kohete yo kwigisha abana babo no kugira ngo baguhe abana babo hano ntabwo ari ibintu byoroshye nuko baba babona yuko ufite iyo talenti ufite ubwo bumenyi
kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Silvestre wiriwe neza
mahoro neza
uri hehe
jewe ndi mu Burundi mu ntara ya Muranzi Kiganda
ikibazo cyawe
ego natumvise uwo muhanzi w'umunyarwanda umuryango w'abatwa nagira ndamubaze ikintu kibazo cya mbere ni iki nizihe ngorane nkuru bikunda guhura mu mwuga wiwe icya kabiri nagira mbaze nikihe kintu ariko arategurira bene wabo bari mu muryango umwe cyane cyane n'abanyarwanda muri rusange ko numvise avuga ko amashuri atashoboye kuyabandanya akaba ariko avuga yuko ariko arigisha abana mu uwo mwuga wiwe w'ubuhanzi wo kubyina eske ariko arabategurira nabo ko bo kwiga bakarangiza amashuri nikihe yokaburira bene wabo kugira ngo babandanye amashuri bayamare ariko n'uwo mwuga bawufatanye icya gatatu nagira mbaze mbega ko ari muri Canada ubu igihugu cyiwe agiha agaciro kangana gute aravuze yuko mu ndirimbo zose n'ibyo akora ni ukuvuga ko agumanye imigenzo y'abanyarwanda mbega arategura gusubira kugirira iyo mihango mu Rwanda ku buryo aba umuhanzi akongera akigishiriza mu Rwanda akava muri Canada cyangwa azoguma aho muri Canada murakoze
nyabyenda agerageza usubize ibyo bibazo bya Sylvester nubwo hari byinshi wagiyusubiza cyane cyane bijyanye n'icyo ukora kugira ngo ufashe abandi nabo batere imbere nk'uko nawe urimo kugenda utere imbere
arakoze cyane ngira ngo icya mbere yaravuze yuko icambere numva namusubiza nirango bimwe nabishubije ahubwo gutera imbere ntabwo ari gege nyine ushobora kuvuga ngo ngiye guteza imbere ngo bene wacu nta izo mbaraga ntabwo zifite ntabwo nazibona nafatanya na banyirabyo bene kibazo icambere cyo ni ngomba kugeraho nkabigisha hanyuma nkafatanya na leta yaba ari y'u Rwanda yaba ari y'u Burundi yaba ari muri Congo yaba ari muri Uganda yaba ari hehe icyo nicyo neganya rwose bishobotse amareta yose yampa guhead ndi tayari yo kuza abo bantu bakava mu icuraburindi baba bakirimo kubera yuko ku mugane hari ukuntu wenda bigishwa ariko bakigishwa batitaweho by'umwihariko baka bagakomeza kugendera kera bavuga ngo bagendera mu kigare kugendera mu kigare rero ni nibyo byose yewe numva habonetse nk'umuntu nkanjye cyangwa n'undi ubitaho by'umwihariko nk'uko wita ku mwana wawe iyo avuka akakura umubyeyi niwo umwitaho ariko iyo umuhaye undi utamubyaye ntabwo mwitaho nk'uko we wamubyaye nzi ikindi kibazo ubwo yarabajije
ikindi ni ingorane ndibaza ko wakivuzeho hanyuma yarabaje nanone ngo niba uteganya kuzasubira mu gihugu cyawe kugira ngo ukomerezeho ibikorwa byawe
Of course igihugu cyanjye ni igihugu cyanjye n'ubundi ndagikunda gikoreraho ndi umuco nyarwanda ngaragaza ni igihugu cyanjye ibyo ndirimba ni igihugu cyanjye ni imisozi yanjye n'iki ibyo byose ndateganya yuko nzagaruka mu gihugu cyanjye nkaba nashinga amashuri mfatanyije na leta n'iki nkakura ibintu byinshi cyane bituma abo bantu bashobora kumva yuko nabo nyine bari mu ari nk'abandi kuki nk'abi Burundi baguma bavuga ngo ni kimwe n'abandi oya mu Rwanda abantu bose ni kimwe so ariko habaho umwihariko
Nyabyenda hari abashobora kwibaza ngo Nyabyenda wenda ni umuhanzi cyangwa se hari abamufasha kuririmba cyangwa se guhanga kora mu ngazo gato twumve
Ikigote we turabana ikere y'abagihinga we turabana naho abatagihinga we turabana ikabishe maryu Rwanda ngo yeye wararaye we turabana ngibyiza bitatse u Rwanda turabana mu Rukari na Nyanza turabana nima mushira rungu we turabana nishema ry'u Rwanda ngo yeye wararaye we turabana
nuko ni Da Costa Nyabyenda umuhanzi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada Nyabyenda watubwiye ko wavukiye mu Rukari ubu iyo usubiye mu Rwanda nihe wita mu rugo
ese mu Rwanda mu Rwanda n'urugo
usubira mu Rukari narinzi ko usubira mu Rukari
ese mu Rwanda ni mu rugo kose na handi hose urumva nabyirukiye aho ngaho nta nubwo papa nta nubwo ni yandiye ndetse cyane ndabyirukiye aho ngaho niho narererwaga niho ariko urumva na ariko ntabwo twagiye muri details y'icyo gihe buzima ntawe n'ubundi ntitwabaga mu Rukari twabaga mu rugo
tubwire muri makeya
urumva ubundi aho navukiye ni ku mukingo aho bita ku mukingo ukingiye u Rwanda so twavaga ku mukingo tujya i Nyanza niho ningabo zarindaga umwami zabaga kumukinga. So ni kumusozi rero ureba mu Nyanza. Narakubititse ntago cyo gihe habaga icyo bita gupfunyika ibiryo nk'abana binaha cyangwa kugira amafaranga yo kujya ku ishuri. Ntabwo ubwo bubasha papa yarabufite. Twipfaga n'inzara nibyo amapera y'abandi. Nacukuye imyumbati.
Ubu se usubiyeyo uzajya gusaba imbabazi abo bantu wibye amapera? Dore kuba
ayo mapera ahubwo ntiyashyize ahubwo icyo gihe baradufataga tugasaba imbabazi bakaziduha. Byararangiye imbabazi zaratwanga baradufataga kubera ko twari abana kubera inzara ukiba ugafata amapera bagahita bagufata. Bagufata ati mumbabarire rwose ntarishonje n'iki ako kubera ko bari bafite umutima wa kibyeyi n'iki bakaguha imbabazi cyangwa bakagukubita inkoni ukagenda ukiruka. Urumva n'ubuzima ni kosi nk'izindi.
Icyo iyo usubije amaso inyuma rero ukareba ubwo buzima wari ubayemo, wigeze utekereza ko umunsi umwe ushobora kwisanga mu gihugu nka Canada, kimwe mu bihugu 8 bikize cyane ku isi?
No, ntabwo navuga ngo nabitekerejeho. Ariko hari kubera ko nari namaze kugera muri area yo kubyina yo guhamiriza yo kugera gute, urukereza rwagendaga mu mahanga. So tukumva icyo kintu kivuga ngo kujya mu mahanga ni nacyo cyantaneye ntuza yo kuvuga ahubwo ushobora kugenda ikintu kitwa cya mbere natekereje indege. Ahubwo mbaza indege
ubwa mbere uyijyamo
bwa mbere njya mu ndege baravuga ngo indege yugiyemo uraruka indege ugira gute indege ni ikibazo ugira muzunga ugira gute. Ndibuka njya ku kibuga I Kanombe byari nkuko sinzi no kurongora ubukwe sinzi ko byari bishimishije nkabyo. Ninjiye mu ndege rwose ndavuga nti ubu se iyi ndege irahaguruka kuko hano hasi ijye mu gicu. Urumva ndicara ndategereza ndeba abazungu uzi ko abazungu bo twari turi nayo imaze kubamenyera kubera ko bazaga mu Rukari abaturisite abaje gusura ingoro y'i Nyanza mu Rukari baje gusura imva y'umwami Rudahigwa twarabakiraga. So indege irahaguruka iragenda ntegereza yuko nza kuruka reka da sitaruka ntegereza yuko nza kuzunguza n'iki ngo si ikintu kiyagiye ariko n'ubu kiraba n'indege amaze kugendamo nyinshi ariko ikintu cyitwa amatwi kugira ngo amatwi kuziba hano indege bigeze mu gicu. So ibyo nibyo byambayeho ndavuga ndapfuye nene ubu ngubu karabaye.
Wari ugiye icyo gihe?
Icyo gihe twari tujya mu Bufaransa muri 90.
Umaze kugera mu Bufaransa ku nshuro ya mbere uvuye ku mugabane wa Afurika, wabonaga bimeze gute?
Wabona ukuntu nk'uko ukuntu u Rwanda rwa mbere uko rwari rwubatse nk'uko u Rwanda rwacu rwubatse. So warebaga itandukanyirizo ryaho uvuye n'umujyi ugezemo twari I Paris. Urumva I Paris rero ukageranya na Kigali ya kera baravuga kuti ahangaha ni mu ijuru. Uye twarageze narahageze ndavuga ati ni mu ijuru ahangaha nageze.
Kenshi na kenshi nkunze kubaza abantu cyane cyane abo muri diaspora mbabaza ikibazo ikintu cya mbere cyabatunguye bakigeraho bageze muri Canada, ikintu cyagutunguye cyangwa se ikintu cyagutonze kurusha ibindi na nubu wibuka ukicara ugaseka ni nkeke?
Bibintuza biri different, n'ibintu bitandukanye.
Uduhe urugero.
Kanadi cya mbere cyo kuyinjiramo ntabwo ari ugupfa kuyinjiramo, icyo ni ikintu kibaza kugutonda.
Wahinjemo ute?
Kanada ntabwo ari igihe gupfa kuyinjiramo uko bushakiye.
Wamaze kuba umunyekana dushatse wabivuga, byagenze gute?
Ibyo ni ari sokere utashobora kuvuga. Ariko Kanada, Kanada ni igihugu mbere y'uko ukinjiramo ubanza kuba watinye byonyine. Urugendo rwabyo byonyine kugira ngo bagire iyo mipaka, ibiki, kwisobanura, kugira gute, ibintu byinshi. Ariko iyo ukigezemo, ni igihugu ubona yuko ari igihugu cya mbere kabisa gifata abaturage bacyo neza cyane. Niyo utari waba umuturage wacyo uba wumva uri iwanyu rwose ukuntu kigufata mu buryo bwose, waba uri umukene, waba uri umukire, gifata abantu hagati na hagati.
Abantu ntibiremereza,
abantu ntabwo biremereza ngo bigire agatangaza bumve yuko ari iki. Ntabwo no Canada muntu wese ari mu kazi ke, ako kazi ke karamuhemba ukwe, n'undi arimo kandi karamuhemba ukwe, kandi bahahira hamwe mu isoko rimwe. Yaba ari prime minister ahahahira niho mahahira, yaba ari minister aho mahahira ahahahira niho mahahira. Afo rero ngira ngo nibyo wenda bitari byagera muri Afurika.
Hanyuma ikintu wibuka ugaseka ukavuga ngo iyo nza kuba narabimenye mbere sinari kugikora ni nk'iki? Mu buryo bujyanye n'ubuzima bugutungwe cyangwa se utari usanzwe, ibyo mu Cyongereza bakunze kwita culture shock.
So shock ni icya mbere cyo nicyo kugira ngo mbe narindi muri Amerika, hanyuma mpite ngira muri Canada. Aho niho yahandi nyine hakureba hejuru kwa kureba kure.
Birumvikana. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mu minota mike turaba dusoje ikiganiro. Victor wiriwe? Yego, uri he?
Ni Kigali.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane.
Bansurize nyabyenda uraho.
Nyabyenda baragusuhuza.
Ya, makuru muraho namwe.
Yego. Gusa nashamenye neza ni Nyabyenda ku Kimihurura mu Ndahemuka. Niwe?
Niwe.
Ya baba uracyashyenga nka kera.
Nicyo gituma yeti yashatse.
Ayayayaya, ubu ndiyigurire kamwe rwose.
Ubu ni bakama aradutahura.
Ndiyigurire kamwe rwose kuko tugukumbuye cyane pe, ndanamushimiye ku mugaragaro. Twagwerekaga kera pe.
Ndimo ndategura kuzaza, munyitegure.
Cyane kabisa, ndakwibuka mu rugando ukuntu wacyaga ibintu. Kabisa yakoze igikorwa gikomeye. Kumvaruka amakuru ya bisanzwe, kukumva ijwi ryawe, indirimbo zawe, nta bihangano byawe twumva ino.
ariko abanyamakuru ngiye umuntu atabaye akantu ndibacisha indirimbo zanjye kandi zirahari.
Eh batanga
mujye mubabaza telefone mubabaze amaradiyo barazifite narazohirije.
Ubwo nawe ubwo yedi nawe wamuhaye akantu ubwo yakwibutse rero
ibyo gutanga akantu hano ku ijwi rya Amerika ntago tubyemera. Kandi ndibaza ko nyabyenda indirimbo zawe nkuko wabivuze abazifuza bashobora kujya ku rubuga rwa YouTube bagashyiramo amazina yawe bakazibona, siko bimeze?
Yes, niko bimeze rwose.
Yeah, Eddie, buriya ujya kuri YouTube gushakisha indirimbo warusanzwe wenda uyumva nko kuri radio ukavuga nyumve noneho ntuje, ariko uba ntago wamenya ngo ugiye gushakisha indirimbo ya nyabyenda yitwa gute. Ntago twayituzije
ugishyiramo amazina ye zizahita ziza.
Iya nk'ubu ntawaruzi ko naririmba tube tumuheruka abyina avuze ingoma ari umuntu utera brage cyane uryoshya agacupa bitarabaho.
Ariko uze kuze ngira ngo Edi abemere na amazina yanjye no kuri Facebook ni Nyabyenda Da Costa. So mushaho abantu bose banyumva bashobora kukumbona kuri Facebook, kuri YouTube yahanoze.
Oya akoze igikorwa gikomeye, ubona bari bakwibagiye barakwibutse, ubonanye misimbona imaji yawe yose, ubu tugiye kugushakisha pe ahubwo ubu radio zano zifite ibibazo tugiye kuzibaza neza rwose. Nashimire kandi Edi rwose pe,
urakoze cyane Victor, urakoze cyane nawe, kandi ukomeze ugire umunsi mwiza. Reka dufate umuntu wa nyuma, Elias wiriwe neza.
Wiriwe neza cyane kose.
Mu masegonda make cyane, uri hehe ikibazo cyawe?
Mu masegonda make ndi Bujumbura mu Burundi. Ndabona umwanya wamaze kugenda, nashaka kumushimira uwo muririmbyi, hama nongera ndamubaza akarabazo kagufiya, mbega mu ndirimbo ziwe yoba yibuka gukebura abantu dusigaye tubona bambarira amapantaro mu ntege canke bakambara amapantaro ya myotse ku mavi canke se bakambara impuzu zituma bagenda berekana ibisugu byabo bikagendera hanze canke bakambara impuzu ngufi akabazo kanje kagufi yatarako. Murakoze
Elias, urakoze cyane. Ndibaza ko mugihe turimo no gusoza Nyabyenda Da Costa, ubutumwa unasubiza icyo kibazo cya Elias mu masegonda make cyane ku bakunzi bawe no ku bandi bakurikira ibyo ukora?
Elias, murakoze cyane. Icyo kintu rwose nicyo nifuza, umbaje ikibazo cyiza, nicyo nifuza ko umunsi nzagaruka ngomba kuza muri Afurika, ibiyaga bigari hose, ni ukwigisha abo bana bigana ibintu babona kuri televiziyo. Naho ndabikora kubona kuri televiziyo ngo byabaye bibaye gutya, ngo abantu bambaye gutya, nawe ukajya kwambara gutyo, uwo muco rwose ntabwo nanjye mwishimira, ariko ngomba kuwufatanya n'amareta na za guverinoma tukabirwanya, niba tubyizeho twembi tugasanga ari byo. Hanyuma ku bakunzi banjye, kugira ngo ndangize, nagira ngo mbashimire cyane banyumvise, cyane cyane abo mu Rwanda, inshuti zanjye twabanye cyane, abo bo mu Rugando, abo twabanye Nyamirambo, abo twabanye Nyanza, abo twabanye Ikiruri, abo twabanye Gisenyi, abo twabanye
barakumva bose. Nyabyenda, nagira ngo ngushimire cyane nawe kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire, ngo tuzongera tugushake wongere uganirize abakunzi bacu. Wakoze cyane.
Murakoze cyane Edi, nshimiye ijwi rya Amerika, kandi nizera yuko tuzongera muzongera mukama ikindi kiganiro, kuko mfite ibiganiro byinshi, ubwo ni mwebwe muzamenya gahunda zacu.
Urakoze cyane. Nshimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije ikiganiro. Reka tubasigire indirimbo Uwo Mwami Ni Mwiza ya Da Costa Nyabyenda muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.